DJ Listening.
Elite Sound's finest DJ Listening.
Catchy beat.
Elikuwa safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chone mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua usha niteka, hata bila chakula na nenepa. My love salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala haurii kwa dharau. Sika, ilo mpenzi usa, mio obo,
hai,
mi amor,
hai,
my love,
hai,
te amo,
hai,
I love you,
I love you,
baby, I love you,
I love you,
I love you, mina kupenda sa. Miku. Unanichanganya ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Toke duniani angalau kuliko ukanyanya sika, ilo mpenzi usa, mi oh oh oh,
hai,
mi amor,
hai,
my love,
hai,
te Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe, I woman of my life, baby mama nakupa mabawa fly. Nani hata doubt apime suri wako wewe, my material wife, una drop ende kwa mwingine. Why chama prince kina kipime una dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate kala, nywele laini, lips mafuta na zina shine, nguo za kung'ara your design. Thanks to the Lord now you are mine. Sema pwani ya mabara wapi find me, tukitoka out tukanywa wine. Figure 8 kinara sio 9, unapenda wasafi tutakusign. Wendo mama 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 na mama, wendo mama 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 mama.
Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Kali,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
you're my addiction. I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah. a long time.
When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know.
Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so song on the baby. Do some more. Give me love, you give me love, yeah. Do some more. One time for my baby love, yeah. Do some more.
Kusabila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Ivo nikusabila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby.
Chini unachomanisha ndio nataka
nielewe.
Mimi najua unataka tugombane, umenichoka
yani wewe.
Huko ulipo wewe mimi sipo. Tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo. Mwanamume
inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo. Kama ngazi kuipanda mpaka take Mungu.
Naelewa
kweli huwezi kupata chochote mpaka kupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata jefungu.
Unaniona mikuwa spendi kazi,
sio kweli.
Mimi ndo kichwa cha familia, kuangaika popote mimi niko radhi. Baby nitapata vumilia.
Siuende Uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu. Mazonge ya vizuizi ubishi wako wauvunja moyo wangu.
Uko hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote.
Romana.
Na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza mademu zote.
Hapana.
Basi kawewe nyumbani, nami nitoke nikaangaike. Mwanamume unapenda ushindani, nami nifanyeje mtoto wa kike.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo.
Nitajituma.
Kosha, fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogi dog,
ayana.
Fanya ka unapiga deki,
ayana.
Deki give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana, hey. The way you move your waistline, ayana, na, na.
God bless your father, ayana, hey. Umogo magaribi baby, ayana.
Kamaradi ya time chemka poza kwa maji na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Napokona damu wa moyo kama maradhi minapona. Nikikona umekuchagua moyo. Maneno yangu liamini. Ukuenda popote uliridhia sawa. Ukusikizanga wahuni ukawacha wote. Ukaniona sawa. Baby let me love you,
love you.
I cannot do without you,
love you.
Ilipetesha I love you,
love you.
Wena jina langu. Ushaniteka teka moyo wangu.
Wazazi wangu wako waone nikikuchukua. Kukirijia wakupambie kwa maua. Machozi ya furaha light ungejua. Tukate keki leo twajishaua.
Baby let me love you,
love you.
Cannot be without you,
without you.
Better I should love you baby. When I jina langu.
My babe, my babe,
my babe. Ushaniteka teka moyo wangu.
Natamani ningekuona angala usiku moja mwenzio ni nakutu la mabusu Natamani ningekuona angala usiku moja mwenzio ni nakutu la mabusu
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia yani kila kona umetimia napenda manuka tukinukia Ukinigusa no nazimia ye Yani kama ndege hawanae Tuogele na tukae Kwenye kiota tukakae Minawe Uje ni kubebe wa shangae Kwenye uchungu wakazae Tukicheza kuchi kuchi na hotare Minawe Unagula pia wala unafito Chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia Bado uko simple unapendeza Shepu sinia, kiuno kijiko Chumani wanipa madiko diko Kifungua koki, ya nini mafuriko Meniweza, kuma baby te amu Te amu Kuma baby te amu
Mon amour Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica no lume Vamos pra mamá, pra papá Vou fazer essa menina Menina Mais linda do mundo Essa tá chocou, chocou Que eu me toco A mamacita que me tombou Que me tombou Essa tá chocou, chocou Que eu me toco A mamacita que me tombou Que me tombou
Oh my baby, te amo
Bomba na nimeshitushwa na utamu pelemende. Lona mapenzi kikubwa unayo ni mwagia nira sana mama mama. Na leo nikifa nibaki jirudia, ni take over, ni take over your mind. Unani impress na ni para no stress, kukufisha shenda so kiss. Tuombe Mungu wa bless, baby you're my princess, niko she's man your face, na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima. Omukwano go na enjoy penzi la niko hoy. Omukwano go na enjoy penzi la niko hoy. Omukwano go, mukwano go, mukwano go, mukwano go. Yeah, yeah, yeah.
Tumzima mzima kama chatu, nimeze baby. Nichange ka pesa yopatu, nimeki meki. Oh, senyora, ntakuwa, ntakuwa. Usijali vile vimasikatu, we uko na mimi. Unani impress, unani parado stress, ukufisha shela so kiss. Tumbe Mungu wa bless, baby you my princess, yeah. I put your smile on your face, na tuombe kwa Mungu hizi kwena wewe daima. Umukwano guo na enjoy penzi lako niko hoy. Umukwano guo na enjoy penzi lako niko hoy.
Usivunjike moyo, haya majina tu yanapita. Kuna life of the family na haja ya kunikata. Tuyanze safari nitakula kiapo cha utifu na ukweli. Natamani niwe nawe milele.
Natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie. Sio kwamba nakuomba ndoa, kwa sababu umri wangu nakwenda. Nimesha kwepa mishale mingi, ndo mara wazi nasema nakupenda.
Nimeoneshwa, nimeoteshwa, unakesha unasali uniombea mbeba. Nimeoneshwa, nimeoteshwa, unakesha unasali uniombea mbeba. Hello beautiful,
nikifaulu maisha, baby uwe nyuma yangu. Kwenye misongo ya mawazo, nisiwe peke yangu. Nisiwe just up to moja, nikishiba ni msawe mwenye za. Maisha ni mafupi, tuje wakati wetu tukaweza baki na kuja niwe na mfetu, we na mfetu, we na mfetu. Natamani niwe nawe milele.
Natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie. Sio kwamba nakuomba ndoa, kwa sababu mwili wangu na mama nimeshakupa mishale mingi.
Nchumu na votaka, nikusu na votaka, my baby, yeah. Nipandu na votaka, kau na votaka, my baby, yeah. Oh, mwibae,
controlora.
Oh, mwibae, oh, shibae,
controlora.
Oh, shibae,
Nyuma yake ni rewind, yani mambo fire.
Pull up selector.
She make me lose my mind. Yani mambo mbaya. Yani chuku chuku mchuzi wa pweza.
Kwenye bakuli la supu kuna chombeza. Usije ukashika huku utalegeza.
Umeme utazima luku utanpoteza.
Amsha popo inakesha mabundi. Joto nkumbata kumbi kumbi. Cha moto kutatemka vumbi. Nipe gongo la moto kishungi.
Mauno yako yanimaliza.
Kontrola.
Kwa ufundi wako unanimaliza.
Kontrola.
Baby punguza mbio tusifike haraka. Punguza mbio tukaulie kwa mapenzi.
Kobe,
kobe. Yani mwendo wa kobe, kobe.
Kontrola.
Kobe, kobe. Yani mwendo wa kobe, kobe. Chemsha bongo ni koroge moyo. Usitupe kongo utania chadoro. Wabedi nila kikongo fupa gibogoyo. Chakula kini kife, cha moto ni pashie kiporo. Mwiba, oh mwibae, ae, oh mwibae, nime shiba, oh shibae, ae, oh shibae.
Kesha mabundi. Joto nkumbata kumbi kumbi. Cha moto kutatemka vumbi. Nipe gongo la moto kishungi.
Mauno yako yanimaliza.
Kwa ufundi wako
nimejali umoyo upendo. Kipenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sije seto. Mademo na nikumu vibaya. Mesho badili ata mieneno. Nadai nimefuli ele mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo. Sina nazo kisa wewe mama. Wana nita playboy Africa. Bada kitendo.
Naseba
oyani ya wenye mini. Hata kama na watania. Wana nita playboy
Africa.
Bada kitendo.
Naseba
oyani ya wenye mini. Hata kama na watania. Baby miso tuwa mchezo mchezo.
Napenda ndogo, wanapenda light skin. Mi napenda choo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona penda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda choo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo. Ase kupenda ulivyo. Ato kupenda ta ujichubwe. Ujichubwe. Ase kupenda ulivyo.
Wakati levo zako hawapati mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati, kuna marashi mwilini wao, shombo la samaki ya kwa kunyuzi tisini, sao zinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungunungu, wanakesha kama sungusungu, Mary Jackie Chan mtundu, adina kumbi ya kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivate my liar, and I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivate my life, and I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. Something when you do the dance, I know. I just want beside you. Give me that, my baby, my phone. Yeah, yeah.
Moko. Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Utalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado mko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza,
sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona sonona.
Ove vioyo, nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
Mama mpenzi wangu ni mtama, nakupa wote donowa. Echoni umenika, hakuna wako kutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli. Baby,
baby,
feel me,
feel you,
love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Sawa, sawa. You didn't make me fall in love
for you, mama, hey. For me, mama.
Ooh, you're special
for you, mama. For me, mama.
Hey, mapenzi lako.
Unajua na kupenda na leo na thamini hapo sawa. Labda kimebagia, ni change gear, ni achi ututu. Si unanitimizia, na jisevia, matandu koko. Mwezako siwezi, udanda danda. Hapo nalipaki mazima, sina ujanja. Peki yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo, unanifa.
Forever and never.
Baby,
feel me cause I feel you got me. Unajua gabi,
I'm crazy, crazy for you.
Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako. Niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you, mama, for me, papa.
I am your special.
For you, mama, for me, papa.
Kamo yo kamo kacho yo. Kila kwako nimetulia, Nairobi paka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, atapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe.
kupenda zikatai. Wei, ndo shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiurahai. Kweli, ndo shakwama unachotaka zikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Let me be your baby.
Yeah, yeah, baby. You could be my baby.
First and foremost, I gotta say, thank you, Jehovah, for giving me Samantha J. Thank you, Jehovah. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll in my Lambo. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll to my lingo.
Time, boy, ain't no rush. Yeah, I want my need desire. One, feel the life stuck in between us, boy. Come, we start a fire. Yeah, I feel hold on tight, boy. Hold on tight. Love's a journey, enjoy the ride. Take me anywhere you like. Promise you will treat me right. Yeah, I'm gonna hold you tight.
Hold me tight.
I'm gonna hold you tight.
Baby, hold me tight.
Baby, let me hold you tight.
Hold me tight.
Let me hold you tight.
Hold me.
I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
No, don't you go.
I'm not gonna let you go.
Yeah.
I won't let you go.
Nilikuona kanivutia, baby. You're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock.
Oh yeah.
Takutunza kama mtoto. Ototo si toto.
Oh yeah.
We mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo.
Photo.
Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, yeah.
Yeah, telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Photo.
Kisha chora namba kwenye telephone.